vera zenu mo mutima otabera simanyo bochifuneyo njagala nkulabe mukyama ndopera webakunyiza tolina na bala wakukyama nenda mpola bambi tonta akale kwagala nnyo naera kale ontawanya naera kale wekoza gwemanya love enuma akale kwagala nnyo naera kale ontawanya naera kale wekoza gwemanya love enuma ikwaniza maimwagalwa akana kabandi babuwe wala iya mungu laira abakusoka kote bamanya kasitaba kundekera nzamani umutima guyagala kukwagala abalala tebalina tebankola gwegwe manyi tonyumya byabali newunkuba omwenda sirina jengenda niwe ndikwenda namba wama wama kwagala nyo ani togana simanyi oba okitegera zenumu omutima otabera simanyi oba okifuneyo njagala nkulabe mukyama ndopera webakunyiza tolina na bala wakukyama genda mpola bambitonta akale kwagala nnyo naera kale ontawanya naera kale wekoza gwemanya love enuma akale kwagala nnyo naera kale ontawanya naera kale wekoza gwemanya love enuma teka mwenda bada twetale sembera wano wano mpakuwe nedaba mbile kankwetize kona mwaka tono